Nebulizer.
Te amo, bakanja bakanja. Yaliyomo yamo, utamu wako komanga. Wako nimekufa nimeoza, kaburi nisukie. Ongeza huba tena wekoleza, wasopenda waumie. Sikuachi, sikuachi, sikuachi mayo. Sikuachi, sikuachi, wasopenda wangu wero. Sikuachi, sikuachi, sikuachi mayo. Sikuachi, sikuachi, wasopenda wangu wero.
Basho, I love you baby, don't let me go, you drive me crazy. Basho, I love you baby, don't let me go, you drive me crazy.
Don't let me go, you drive me crazy.